wanna be when they grow the f*** up. It's the one and only.
Yes, you're the real don don dada, and I run the place. Real don don dada, and I could check in the guna with dada, but you can't rather. You never fear, you can rather. Panda na panda na uki blanda na pata. So it's better and better uweke focus
for mama. DJ, pull up, pull up.
Minataka wanisikize tena Mr. DJ, pull up and pull up. Na injili wafikie tena Mr. DJ, pull up, pull up. Minataka wanisikize tena Mr. DJ, pull up and pull up. Na injili wafikie tena. Tuna roll, tuna roll ndani ya Yesu. Ay, tuna roll, 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 ay. Tuna roll ndani ya Yesu. Yeye ndiye Alpha tena Omega. Hata tukicheza chini bada na tubeba. Hata tufanye nini bada na tupena. So tumshikilie tukicheki kalena. So kila siku sisi tuende na huu. Kwa magoti tumuite Mungu Baba na huu. Hey, yeye na tupende na huu. Salabani alikufa juu ya tuna huu. Hey, Mr. DJ pull up, pull up. Minataka wanisikize tena Mr. DJ pull up and pull up. Na injili wafikie tena Mr. DJ pull up. Banda na uki blanda na kupata. So it's better and better uweke focus kwa mamba. Hey, what yo, what yo, yo, yo.
Him on 0723065560. na na uma
True Vibes Crew
na kuuza bei that way wa pull up umenishika hauni ya kwa sababu nalidunga makaimati
wanafikiwa let it up.
Umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
wanafikiwa dati
ingawa sometimes napatana na umati kama tuda na kuuza bei dati wewe dati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati.
Tulia tuli, tuli, tuli za shetani misi kuli, kuli, kuli yeah. Na mafunga kaki fuli, fuli, fuli DK kwenye bed.
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai.
Kwa Yesu kuna raha na katika na chuchuma
kumbe kumbe kumbe.
washe jiko. Siko kwa kanaliti juni korizo. Ulimi bado rize risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Sitapi simpo kama A-E-O-U. Rudia mara twice A-E-O-U. Wakati chingi za calling acha impromptu. Nosubiri usichizini. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudesign. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. I'm alive, two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudesign. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
Kapit kaki. Jesus. Take it if you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kapit kaki drop to.
Kolo kwani ulienda? Okay. Wengi ya wajui nilisha banduka. Kama shujaa sinilipata rufa. Chupazia za ekalu zilisha raruka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo nina tambaruka. Mini kona Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Chosen generation, we've been called for to show His excellence.
Pull up, yo. Hey. Hey. Pull up, pull up, pull up. Let's go. Let's go. Hey, hey.
This is DJ.
Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working.
I'm right. wa mambo, nataka sema mambo. Kama Rambo, so Rambo kama Rambo kama mambo, 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 mambo. Ukini njima girasi, hiyo siyo mambo. Bali ni jambo na italeta mambo. Tonyesheni upendo, si Mungu walisema eti tuwe na upendo. Siyo vita kama mama wa tambo.
Wengine wajidai eti wamesoma sana. Wezi shirikiana, hao watu wajasoma. Wacha ni kushua, kwa kwenye kuna shua. Wacha ni kushua, siri moja.
Wacha ni kushua, siri moja. Tunahitajia watu kuingia heaven. Wacha ni kushua, siri moja.
The pastor's name Ayengwa,
Yengwa.
Liku brother to Donien,
Donien.
Next door neighbor to Boloyeng,
Boloyeng.
So come and evita ni makwengheng.
Power.
But him say we don't take kung fu techniques without Jesus. Cause she say wa. Goja, watch and translate. Without Jesus, they're dead man walking.
Awa, awa.
Wana, wata, pesa, uyu, uyu. Ajui mali ni vanity mwe. Jesus is everything. Even the China no bingo ni akuna kumfu. Kazi ni kujwa na kusifu. Akuna degree but Jesus are the teacher shifu. So kama ni dambi tunakashifu. Them in a hurry but in recess them going now yeah. They don't know Jesus and Jesus are the yeah. Wamepotea kwa giza. Akuna mwangaza. Wezi bila Jesus. But anyway
Tumesha sana, wenye shida umesaidia wote. Wenye njaa umewapa chakula, nguo za kumepeana zote. Hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali, na kuomba usijali. Aliye kuita naona yote, tabarikiwa na siku zote.
Kupa zaidi na siwezi nizuia usema wako wema. vipofu na wale katembea juu ya mate, dhambi zetu akatupia mbale, alishinda Kalivari aliponyaga vipofu na wale katembea juu ya mate, dhambi zetu akatupia mbale, alishinda Kalivari. Zaidi ya panado sitamol, damu yake inaponya mo. Zaidi ya panado sitamol, nimeponywa ndio nacheza lo. BCD, vijijini mpaka CBD, ichinjini fike VCT, Yesu anaponya mpaka HIV. BCD, vijijini mpaka CBD, ichinjini fike VCT, Yesu anaponya mpaka HIV.
The DJ other DJs wanna be when they grow the fuck up. It's the one and only.
This is DJ Vegas.
Mabinti walinichanganya, Nairobi mpaka Mombasa, Nikaya
Anani bamba mbaya, ehi. Anani bamba mbaya, bamba bamba mbaya. Nimeugoka na inani bamba mbaya, Yesu. Anani bamba mbaya, ehi. Anani bamba mbaya, bamba bamba mbaya. Bamba bamba, hey. Anani bamba mbaya, eh. Anani bamba mbaya. Come again. Bamba bamba, hey. Anani bamba mbaya. Anani bamba mbaya. Shetani nye 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 bubu, nina kukanyaga kama mdudu. Yesu wakisema mina dudu, kazi tu kujibamba na kwa budu. Salabani ya kabaini, yendo mso wengine joni taini. Mambo ya kelaini kamaini, haimi, ameningarisha niko shaini. Yeah, horera! Oh God, kwake niko easy easy, no rush. Yesu anipenda, yes, me know that. Can't wait for Sunday, so me go church. Oh God, nimeokoka na inani bamba mbaya, Yesu anani bamba mbaya, ehi. Anani bamba mbaya, bamba bamba mbaya. Nimeokoka
ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo wakileta shida, TW. Tiga wanawe noma. Mele 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 mana mabonde nimepitia re. Nikisukuma neno na bwana re. Nazo chukire, nazo chukire, nazo chukire. Okay, tiga wana we. Okay, tiga wana we. Okay, tiga wana we.
Pani wa
wake na na na. Gloria Muliro kamupa ni wake Pasta Omba Soksi ukamupa ni wake akamuficha DJ Moss ukamupa muzungu wa na mina chindwa wangu wili ni nani ama mubukusu mubukusu sijui kama yellow ama brown skin na banane neleze kwali nimeshindwa
unataka mkewe ma
nani atanipa
kipofu akaona tena akaguruma mama aliyetokwa na damu akapona you know aliguruma kaburini kifo kikakosa maana tena akaguruma Mr. CDA nikaona mwangaso tararara
sometimes I feel like I just wanna sing
na 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 na
ananifanya ni feel so good inside
tararara
sometimes I feel like I just wanna sing
na 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 Simba wa Yuda na guruma Simba wa Yuda na guruma na kiguruma Simba wa Yuda na guruma Simba wa Yuda na guruma na kiguruma
Unauliza ataguruma lini Eti shida zitakwisha lini Anaguruma bora umwamini Njia zake na zetu tofauti Aliguruma ekaluni pazi ekapasuka Aliguruma barini mawimbi ya kapoa Aliguruma saizeki ya mingi kaone mwanga Aliguruma
Tararara
Sometimes I feel like I just wanna sing
Na 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 na
Ananifanya ni feel so good inside
Tararara
Sometimes I feel like I just wanna sing
Na 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 na
Ananifanya ni feel so good
Kama mitumba, mitumba, ah, ah. Kama mitumba, mitumba, ah. big up 23. Na hii ninginejo, na hii ninginejo. Hey, washaweka bounty, hey, juflo killer. Mi imeoga, hey, kiopina, hey, nina mazai kwako tuza topina. Na vile niko ndani mzeya, I'm so ina. Hey, si take shots na bareda. We take some of busy kunis part under radar. Na bring the house down, I'm a tremor. Na let a fire, I'm a flamer. Ra, na rusha motomo. Na shika tabazai na mamokoro. So na Jesus na songa I still. Roga roga shetani na mbaki sogo. Hey, mosodo. Hey, don't whine, I wabambi kichu. Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda, I'm in refine, I'm fine. Moko rine jeso imebaki na saika. Sishiki kijo, sishiki kijo. I'm in refine, I'm fine. Kosu kenta, mina cry sweet aita. Sishiki kijo, na siti shikijo. I'm in refine, I'm fine. Kosu kenta, mina cry sweet aita. Iko nini sina tabu. Siko steam, manyaru. Mziki mekoma, iko fit with your babu. Fishers of men kwa hizi streets mindo nyabu. Alright, alright, hii ndio sababu. I got the juice in madabu, hey. Maji kwa mi majabu. Wamefura utadhani taxin, mashavu, hey. Nina mwamba si ababu. Shaito sim feel, kalamu. Washed by his blood, damu. Kauna ni feel, usishushe yo hamu, hey. Hey, na don't whine, wabambiki vile Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda, I'm in refine, I'm fine. Mukori ni jeso imebaki na saika. Sishiki kijo, sishiki kijo. I'm in refine, I'm fine. Cause you get that, mina cry sweet aita. Sishiki kijo, na siti shikijo. I'm in refine, I'm fine. Cause you get that, mina cry sweet aita. Hey, giggin' with the beat, strictly legit, I'm bringing the heat. Steady real, don't wanna defeat. Wicked, honey, my fist, see that I sponsor, lip on my bill. I'm sticking the real, we kicking in Christ, you know the drill. Blah, woo. So I'm back in the dojo, you're in the Lord. Kwa hearing, ukipenda ni the Frodo. Shetani, anabashwa, anateta, zima moto. Kuna life, I'm like that, CLAB, yolo. Okay, hichoki out, kifuwe. My dem, tuko chocho, put your back into it. So lazimo post, nude, amo utwak, kujue. Na kile una post, put your fact into it. Woo. Ijogi at kivuwe.
This is DJ Vegas.
True
vibes crew.
Dropped kujue. Na kile una post waka fucked into it. Sishiki kijo. Sishiki kijo. I'm in refine, I'm fine. Cause you get that, me na cry sweet aita. Sishiki kijo. Na siti shikijo. I'm in refine, I'm fine. Cause you get that, me na cry sweet aita. Sishiki kijo. Sishiki kijo. I'm in refine, I'm fine. Cause you get that, me na cry sweet aita.
The DJ, other DJs wanna be kijo. When they grow the fuck up, it's the one.
I'm in refine, I'm fine. Cause you get that, me na cry sweet aita.
Mambo Mbaya.